made se momo bare afa idebe gafa na njua gafa ge egwam mbusa ba afa na na isem ma ni che na afa so nem your mom kan kwesili iji gbadi afa nsigene ngwelo nde na agbo na afu na mu aba afa nna ge kan meji gbalu gafa isem na odro suppose no so nwaanyi ma la onye mu bu nna nwe yeah, what if no obron na obu na obron na ge mu ge onne ge ke de sho no nne ya mulo ebe na dro sho no nna ge mulo na onya ma iji wela afa nne ge je na agba afa onne ge ke de sho no nne ya mulo anwe some kind things anye kwesiri no na etinye uche once na ini ne kwesiri ma na chi anye jiro chi amaka chi na edu odara amka ejiri amala anyi ive chi anyi ji ama anyi bu ubosi afia mulo anyi